Numeri 33 verse 1. Nanka amabanga ohambo labantwana bayizwale abaphuma ngawo ezweni laseGibhithe ngamabandla abo phansi kwesandla sikaMose nesika-Aaron. Verse 2. Mose waloba ngokuhamba kwabo ngamabanga abo ngesiyalo sikaJehova, nanka amabanga abo njengokuhamba kwabo. Verse 3. Basuka eRamsesi ngenyanga yokuqala ngosuku lweshumi nanhlanu lwenyanga yokuqala ngolwangakusasa emva kwephasika, abantwana bayizwale baphuma ngesandla esiphakemeyo emehlweni abo bonke abaseGibhithe. Verse 4. AbaseGibhithe besembela wonke amazibulo abo abulawa kubo nguJehova. UJehova ebahlulele nawo uNkulunkulu babo. Verse 5. Abantwana bakaIsrayeli basuka-ke eRamsesi bamisa eSukoti. Verse 6. Basuka eSukoti bamisa e-Etamu eliseceleni kwehlane. Verse 7. Basuke eTamu babuyela ePhi-Hahirothi eliphambi kweBharisefoni bamisa phambi kweMigidoli. Verse 8. Basuka eHahirothi badabula phakathi kolwandle baya ehlane, bahamba ibanga lezinsuku ezintathu ehlane lase-Etamu bamisa eMara. Verse 9. Basuka eMara bafika e-Elimi. E-Elimi kwakukhona imithombo eyishumi nambili yamanzi namasundu angamashumi ayisikhombisa bamisa khona. Verse 10. Basuka e-Elimi bamisa ngaselwandle olubovu. Verse 11. Basuka elwandle olubovu bamisa ehlane lasesini. Verse 12. Basuka ehlane lasesini bamisa eDofika. Verse 13. Basuka eDofika bamisa e-Alushi. Verse 14. Basuka e-Alushi bamisa eRefidimi, lapho kwakungekho manzi khona ukuba abantu baphuze. Verse 15. Basuka eRefidimi bamisa ehlane laseSinayi. Verse 16. Basuka ehlane laseSinayi bamisa eKibirothi Hathawa. Verse 17. Basuka eKibirothi Hathawa bamisa eHaseroti. Verse 18. Basuka eHaseroti bamisa eRitima. Verse 19. Basuka eRitima bamisa eRimoniperesi. Verse 20. Basuka eRimoniperesi bamisa eLibina. Verse 21. Basuka eLibina bamisa eRisa. Verse 22. Basuka eRisa bamisa eKehelatha. Verse 23. Basuka eKehelatha bamisa entabeni yaseSheferi. Verse 24. Basuka entabeni yaseSheferi bamisa eHarada. Verse 25. Basuka eHarada bamisa eMakeloti. Verse 26. Basuka eMakeloti bamisa eTahati. Verse 27. Basuka eTahati bamisa eThera. Verse 28. Basuka eThera bamisa eMitika. Verse 29. Basuka eMitika bamisa eHashimona. Verse 30. Basuka eHashimona bamisa eMeseroti. Verse 31. Basuka eMeseroti bamisa eBhene-Jahakani. Verse 32. Basuka eBhene-Jahakani bamisa eHori-Hagidigadi. Verse 33. Basuka eHori-Hagidigadi bamisa eJotabatha. Verse 34. Basuka eJotabatha bamisa eAbrona. Verse 35. Basuka eAbrona bamisa eSiyoni Geberi. Verse 36. Basuka eSiyoni Geberi bamisa ehlane lasesini eliyiKadeshi. Verse 37. Basuka eKadeshi bamisa entabeni yaseHori eceleni kwezwe lakwa-Idomi. Verse 38. U-Aaron umpriest wakhuphukela entabeni yaseHori ngesiyazo sikaJehova, wafela khona ngonyaka wamashumi amane emva kokuphuma kwabantwana bayizwale ezweni laseGibhithe ngenyanga yesihlanu ngolokuqala lwenyanga. Verse 39. U-Aaron wayeneminyaka eyikhulu namashumi amabili nantathu mhla efela entabeni yaseHori. Verse 40. UmKhanani inkosi yase-Aradi owahlala eningizimu ezweni laseKhanani wezwa ngokufika kwabantwana bakwa-Israyeli. Verse 41. Basuka entabeni yaseHori bamisa eSalimona. Verse 42. Basuka eSalimona bamisa ePunoni. Verse 43. Basuka ePunoni bamisa eOboti. Verse 44. Basuka eOboti bamisa eEya Abarimi emkhawulweni wakaMowabi. Verse 45. Basuka eElimi bamisa eDibonigadi. Verse 46. Basuka eDibonigadi bamisa eAlimodi Dibilatayimi. Verse 47. Basuka e-Alimoni Dibilatayimi
bamisa ezitabeni zase-Abarimi ngaphambi kweNebo. Verse 48. Basuka ezitabeni zase-Abarimi bamisa emathafeni kaMowabi ngaseJodane ngaseJericho. Verse 49. Bamisa ngaseJodane kusukela eBhethi-Deshimoti kuze kufike Abela Shitimi emathafeni akwaMowabi.
Verse 50. UJehova wakhuluma kuMose emathafeni kaMowabi ngaseJodane ngaseJericho wathi, verse 51, yisho kubantwana bayizali uthi kubo, nxani wele Jordan ukuba ningene ezweni laseKhanani. Verse 52, niyawugxosha bonke abakhile ezweni phambi kwenu, nichithe yonke imifanekiso yabo, nibulale zonke izithombe zabo ezibunjiweyo, nibhidlize zonke izindawo zabo eziphakemeyo. Verse 53, nidle ifa lezwe nihlale kulo ngokuba ngininikile izwe ukuba nilidle. Verse 54, niyakulidla izwe ngenkatho ngokwemindeni yakini, abaningi nibanike ifa elikhulu, nabayingcosani banike ifa elincane, nakuphi lapho inkatho emudla khona umuntu kuza kuba ngelakhe, niyakulidla ifa ngokwezizwe zawoyihlo. Verse 55, kepha uma ningaxosha abantu bezwe phambi kwenu, labo enibashiyayo bayakuba njengezinkandi emehlweni enu nanjengameva ezinhlangothini zenu, banikhathaze ezweni enihlala kulo. Verse 56, kuyakuthi njengalokho bengithi ngiyakwenza kubo, ngenze njalo nakini.